zafu kabiroto byantisa ninotamira mukubewa keyo wantisa wagamba enze golina atenda bomfisa ebintu byokola bibibe byoli nochusa gwabola abantu myabeyo lewoza milembe kuyagala naye nalini nokutogende newankubadde kimenya omutima kogende osango nofuna essanyu eyo nettembe omutamivu nganza nyamusobola ananjagala agumire nebyo byenkola siri malayika ndi muntu sonkulabula bwobona ogumira byenkugambya onno kikola. Nawe towena, ochimanyi gwolekawo fix on magina. Ochimanyi Kampala eyo wali amumatira. Amukwateko obukwasi kyokka gw'omuzoleya. Pamalo ni dadoni jimpe.
Did you look for me? I walk